ariya bantu ukuntu bafunzwe batorotse gereza ya gisirikare ku Murindi, hakozwe operation ya military police, bari abapolisi bashinzwe kurinda umutekano umukuru w'igihugu n'abandi. Hanyuma niho bari barinzwe gereza yo ku Murindi, bafashe ikamyo nini ya gisirikare bayijyamo, bajya kuri gereza isaha 8:00 za nijoro. Basanga aho bagenzi babo bari bayirinze, babwira ko baboherejwe ngo babasimbure, bakubitira amasari mu byubahiro byabo, hanyuma bababwira ko hambere ibyo bakagenda bakabasimbura. Abandi bagiye uko babonaga ari bagenzi babo bava kuri gereza bazimutwa baragenda. Bamaze kugenda, abandi nabo bafunguye gereza basohora abantu 47 muri iyo gereza bari abasirikare, harimo Colonel Tambyabagamba, General Rusagara, Lieutenant Colonel Rugigana Ngabo, murumuna wa Kayumba Nyamwasa uri muri Afurika y'Epfo. Ubwo ni uko nguko byagenze. Ubwo rero bafashe imodoka, iyo kamyo babapakiramo nabo bajyamo baragenda, bose gereza isigara yonyine muri iryo joro. Hanyuma bafata na sharplende ebyiri, imwe ijya imbere indi ijya inyuma, irabaproteja baragenda. Ubu rero amakuru ari kuvuga ko bashobora kuba barengeye iyo ngiyo iwanyu mu Burundi. Ubwo rero amakuru ni menshi ari gucicikana, ntituramenya neza niba baje muri cyane bagiye muri Uganda, ariko ni uko nguko byifashe. Ubwo nta kindi wamenya wambwira, ni uko bimeze. Ubu ngubu umutekano muke mu mujyi wa Kigali, hano uburinzi bwakajijwe, bazi ko natwe dushobora kuba twatoroka, uretse ko nta bushobozi twe twabona. Ariko nyine muri make ingo zose z'umujyi wa Kigali, inzu ku yindi, abimukire yaboroheje, abakomeye n'uworoheje, zose ejo bire bazisaka, ndetse no mu byaro byegereye inkengero z'umujyi wa Kigali hose. Ubu rero twe byadushimishe cyane, kubera ko no mu gihe bafunguraga abasenegeri b'aha Kigali bariirataga cyane, bavuga ko u Burundi nta burinzi bugira, nta gabo bugira, ko baba bashobora gutwara abantu nk'abariya bakomeye kuriya muri gereza mu Burundi. None nabo babonye ko bishoboka kuba bafungwa, noneho bo gereza isika kandi mu gihe mu Burundi bafungwa gereza ya gisivire, ugomba ko ari ibintu by'ubutwari nko guhe gutwara muratabara no kwa Mukaso no kwa Nyokorugerayo. Rero nibihangane bose, byose urabona ko bishoboka, naho kugenda ko bagiye batorotse bagiye bo, ibindi namenya naza kukubwira.